Radio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Poulpoulde.
Altimere Chapantati Leuru October, Sapo Ije Yamre Gapiri Masili Maji Chapan Ena Ejumid and Tawali Maison de la Presse or Pomoko. Njotino no Okabaruji Umorwe Galokanko Salim Jora won to Ogi Jamkato. The Kerabon competitive with the Army of France and one only lady made in the Barkan Pari Holy TV with a bombi jadim Kabakoyata Sapo and Jayom Nokono Dutted Abbe Barra Lerezo Kidalo. Mobe Gubi jadim Kob and Gomelisa had lady made in the quality to a candidate of Bomboy and got anointed and be Sapo and Gom Minitan Malim Kob and Nangi Castle before Kediki him. Ido kabaruji di mo be jadim ko be ko kinyalo ma handen o yalla dum way waddu de kabal hakunde won france kanye e leedi malindina dunki ande wakko ko litiwdi wala foko weltita e dido golleji yotade geedji dum won yimbe le noga e go kettinobe le henki pobe kufunaaje bodeji be no dutte bere rouge mbfa handen secret mabbe an domti yalla hono tewuji mabbe di kan totti redle o do wattu fu avocat e hono yimbe la kayfaabe le dido bonandaaji ko litiwdi de do kiliyanga mudi an putti wadde motelle kasuji de kollitiwi de nyamata kasen e kollitiwi so balli guwada kale gurmari ndi fa yottiyoli lamu motti tumbutu kany e gawole ko warata ko yimbe le gobbe tombe tidalaji mawdi ngara yottade nayri di bangal wayde nyamde fa hara salkiraabi di wonno sembe kabaruji di min jogini on do kikida hande di bismillah modon e hedade communique ngada da alkemisar jabbinonde elise holiti wiide be ngadi bomboje mabbe dum won lesa haledi meden di nokkuno dottede abbe bara be bi ko yaata yimbe la sappo e njeyom keddile hen gube terroriste ngodde tonde wattu jono mobe gube jaddin kobe gombe lesa haledi meden di ngal iyad agali ardi holiti wiide sappo e go ministere ngal malin kobe nangunobe fu keddigile hen hono wori Ousmane Diko
e yandogo kabaro o golle wadi jama altinere janje talatar li sahal leedmen e barkan be bombi gubal jiyadi heedi abe bara badangal kerol algeri ke jada ala eta major on holiti sapenjo mbaram hen bon wada be du kasun kobe e wi colonel patrick steger kabto do fay goto sottaki hen le o do golle helicopter ngaji tigir anangol e golle mu e lewi ke jada ala kabarde de ngana teddu de fawarde jabe mudun nangama yogaji du bonnama e wi eta major ono yidum habatobe ansardin gubal yad agalingal godungal du ele jamaat nasra al islam wal mu'minin gubal pabatongal aslamaku e al islamen le yandogo kabar goddo du martinama kumpa e chakito yantare jabbene de sodda sen sappe ngom malin kobe sutabe li basiji kewli keddiken ele golle barkano e do lawi ande kesede fotoji mabba an gonde e yilade be sodda sen malin kobe heddi ben barkano wala fuko hali hen e wimu kan terroriste woni ko bonna
di do bonandaji an wada so giggol hakkuni mali e france buyto na dunki ande ko liti wiide kabaruji di gube terroriste kokki wakkade jono le sa haledi me indi idum nawi sanne ka dum e tawede fu do ko liti wiide wala fu ko wel titto hakkuni mali kany e france kede mo kanko no dirte andre bourzoyo kanko lami fedde de no dirse neres de ko mo sifi do hen do faccitango mohammedou samaseku
o fawde e jaarin koobe be wona fi kasun koobe gonbe e juude kabitibe leedi mali be hono non bimi ni e jataki fi kabaruji di gubal ansardin hokkidi edo kulti non wiide be masim bini jaarin koobe yoga nanno cagal dum woni ko kabaru hobbe jeengonga ma hobbe jeengonga halam nu halete ku takimi o do kabaru o yo ku faande kabitibe be e tanyi lam koobe leedi mali be sifaki do mudum bibi leedi mali be dum non ka non den no wona fi hunde yafunde barkan e jaarin koobe tan goni sifibe mi bi lay fi o do kabaru o la wada hello der faba lir france ndi dum hadata fe lid mali ndi nawtrade nafakaaji guldal hakuni mabbe
sekrab so ngabbi do bemal am ande gal o do bayni turton mi joju modo no noddi mi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapade jidde joy chapade jitte nay sappo go sappo go chapade jidde joy chapade jitte nay sappo didi sappo didi leydi Etats-Unis ni be mbibe ngaram e balla golleji G5 Sahel libe ngata jungo en jiba be jaltina ko yata miliaruji chapantati CFA dido kabaruji ndokkama nyalawmo hande o kanko secrétaire général ngodo tomo no deter Alex Tillerson o kanko hokkidi les fêtes de conseil de sécurité de mitete den wide jababuji din biyano kokkete le cakkite der o lewru wakawatu joni o dun kambe be secret muden keddi le dido bonandaji kippobe kufunaaji bodeji be min noddirta bereedusi be faande be biye be domti dido jababuji le on do wattu fu amadu ayya en dun himbe lo humini be mabbe kanye fa yottiobe be nangi daabe avocat ngabbe tan kanye ko liti wide wattu joni o himbe le mudun en be puddi ton umurtedeji muden sabide be kolliti so ni be caraka be nyaamata kasen kede mo kanko noddirta Alassane Diop yo gote avocat ngabbe ko mo sifido hen do faccita Ousmane Diko.
E hakkilam yo dum golle bonorede gikke hollitinde on do gommi do mi dawrda ka e dedo dabare salanade nyandu e do kabar mum mina avokambe men garan dawrdinde famen jodde yottidobe kabaruji yalla leleedi me e aduna Allah fo nandana ko wodi heedi o do kabaru handen yukokol men baari mi cintinde on tan seria ka bamanoma e jabbade yalla lew lewru hundu fama ana beedo bangal hono heddi be hen be sariya ka jokkite handen do gonden do ila suudu sariya pamika do anniya wala fu ko men pamani e men chaganto be no ana kultana heddade ni hitande hunde kasen faise ana yedde sariya
be kolliti wirso ni dabareji piyaka wayde nyamde faharana wa yottade le gourmari ndi fufa yottio le rezo mopti tumbuto kanyi e gawo yimbe le gombe tombe be ngadi noddango fode e lamo tinno jeyalo hono hani firnirde dido dabareji jeewa yalla hono beti kani yaltinirede le hen fa kabaru wayde nyamde fahara o foti yottobe ton kedemo kanko noddete Moussa Aga Munero kanko ni maire gosi ko mo sifido hen do facci tang Ousmane Diko.
Vous savez que la commune
gosi o e hore e communeaji pilidi dum fu yo margal dabaji daddi sembe golleji mu e tajoral kabaru ladde durdude yo rawani sante hikka nyande sappo jena lewru ndu yimu bamako mi jiwi tambutudu mi jabborke heedi aglal mi wangi ke mayo go fu fararus kudol fu wala ko laktitira nyindema kabaru o tidan urde rawani sabe communeaji gurma fu jara hede indaki indeli men e gosi fawarde badal mu fu se rawani yimbe ana jogino gawri li gese mu en hikka fay goto hettali wutandu li commune gosi ko jidi mi de mu odu poli bonni gese seremme fawarde e feyaji karam karam woni bugari tamete dum se hokka ko nyamete
de bon repas la don
e kolliti wiide kanko Birama Touré cuutonnoɗo leenoga e jeena lewru janvier hitande 2016 journaliste journal ngalɓe noddirta sphinx ngal wattu jono kabaruji dokkaɗe arani ɗi ɓe mbi omo wuuri noon ɗoni yimɓe lo humniɓe kabarnomo ha dartirede kollitiri wiide ɗum e tawede fuu ɓe mbi fa hande nden hojju gongolan wondi e tannude koyɗe keɗemo kanko noddirteɗo Kasim Traoré o kanko laami ɗiɗo golleji yimɓe le kamɓe dartudeɓe komo sifirdo hen do faccitago Mouhamadou Samaseku.
Kabaruji dimi jogi wattu joni o yo ko horgol ngol suudu seriandu wadi non holliti wiide goli dow amen o no wuri jonno dawrude no minan dokkobe kabaruji be mbawata nawtorade di woni ko huncana ko hore sikki wala fe wattu wadi non atti kantiidi kebama bangal tewtugol Birama de kanko capitaine o bami non anya yidude e kala yimbele makube golidibe makube e kanye gendiko andon wiide wonko gikana non bangal yitugol mako sabbi holitama non wiide kanko e sakirabe mako yoga na martondiri kumpa kanu lati fufu yimbe le sakirabe jeyi hinnade kabar mudun no bangal seyda fuji dibi jogidi
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
dabe yeen lon unne me kedde leedi ndi e puddira masina kanye tumbutu e kollitiwdi himbe le bale halanane en golbe ton be an gondi e famminede kabar no sariyaaji worri ton ko ni faana goddo fammin gol faabe do himbe le kala neddo mo be jihi koyde mudo ana le bonandaji ton funo ha nabire sariya to tumbutu be kollitiwdi ko yaata magistrat en don saratobe no ga en jiyom an gonno le galdo kawritan sekurite ngardam faado burem do wattu jono laamu ko be gobbe ton be bi ciagal ko bi no fati kulle dorbete e dorbeto so bami fa sappo e jetti yande yotti ki fa yotti o jeegom yande be bi dum wana gonga kasen di do kabaruji be dokkit no wakande be gonno wadde kawtal mabbe fa yewto no wote di kani wadde le laamu dum woni burem o wakande kawtangal wadanno de do mero ana wonno ton fa yotti yibbe le hala nanen e kanye arme Mali e bale societe civile gardan faado on songo do nokku noddirte tin hamabe kollitiide kamion ngaji jeegom gondude iwrude nanude lumotin hama nokku an woddire an songo ko yata kilo chapade jeegom e jetti yimbe len jeegom bobbe sumbu kanyen palito dido kamion jeegom e gonno do moto ngaji tati be teti jamarde kala ko be tawi e juude mudu en fu hollitan wiide hono o do bonodo goto ma tama dun ala jaddinodo be pihi yimbe le wobbe dun Seguru te ngardan faado kuchala do ko yaati himbe le chapan en joyom iwrube le komni nga chapan tati e jeegom le laamu kuchalo kanyen gondi e famminede no talki kan mo inire to won talki jibinirde kanye e talki kabugol dewgal e ko nande mudun lanini bo do golle suudu kuma ndaw wondu tondu ko yaata balde chapan tati himbe le kan wadde le o do golle sekrab do kante nyalomande kabaruji mede bimi joti on sanne hedaade heejo jamen ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e ser yotre mede de ana wodi wassalam.